Hono mai e te iwi ki tētahi o ngā hōtaka mā tāmua o te hiku o te ika e te pairu nei ko te kuaka mā rangaranga, tahi me Girlie Clark, mane ki te paraere.
Tēnā anō koutou ko Girlie Clark tēnei kōrero atuna kia koutou. Ki runga e te raina ko Margaret Mutu ka Mutu, e hoa ma hakarongo mai kia māue e kōrero ana ki āna mahi tino rangatira kia koutou, te hohonua no wāna ne mahi iara ia wiki, nā hakarongo mai. Tēnā koe, Margaret.
Ai, tēnā koe, Girlie, arā tēnā tātou katoa e hakarongo mai ana.
Ai, ai, i a koe i ngā wiki koa pahure nei, hena hoki, kōrerongia mai ngā mahi i oti i a koe i whakarongongia, hono kia tātou o te haukāinga kia rongo atu i aha pūnga take i pā mai kia koe me ngā iwi o konei.
O, paikare, he maha ngā hui e ngā rā koa pahure, e ngā wiki koa pahure, tētahi hui nui i tū ki taipā, mō te rōpū hakamana i te tiriti o Waitangi, arā te Waitangi Tribunal. E tīmata ana te taraitiunara, kia hakaritea ngā mahi e pāna ki tētahi nohoanga, arā hearing, mō tēnei mea te binding recommendations. Nā, ko tēnei mea te binding recommendations, ka ko te hakatau a te tribunala kia mahia wēnei binding recommendations kia tohutohu atu ki te karauna hako hokia tēnā whenua i tēnā whenua ki te iwi nei ki a Ngāti Kahu. Nā, koe nei te binding recommendations. Horekau he utu mō tēnā whenua i ngā hakataunga o wera atu o ngā iwi o te hiko o te ika. Mena ka hiehie tia te haka hokinga mai o ngā whenua, he nui te utu mō aua whenua. E hia miriona tāra ka utua ki a haka hokia mai o ngā whenua. Engari, i raro i te binding recommendations, horekau he utu. Horekau he utu mō mātau o Ngāti Kahu. Nō reira. Koenei te inoe atu ki te tribunala, mahia wēnei binding recommendations. Nā, mai rā, nō kāhore te kāwanatanga, arā te karauna e hakai ana ki tēnā, nō reire e hohoi ana, mai rā, nō e hohoi atu kia kaua e tūkuna ngā binding recommendations, kia haka hokia mai ngā whenua koa tā haimia. I taua hui o te tribunala, he maha, ngā whānau, ngā hapū o Ngāti Kahu i reira hoki te karauna. Ko te whakaaro o Ngāti Kahu, e tika ana kia whakahokia mai te katoa o wēnei whenua. Kaue whakahokia ko te tāpeta anahe. Engari whakahokia mai te pāmu i Rangiputa, te pāmu i Kohumaru, wētahi sections i Waipapa, arā Cable Bay, i Mangonui, he maha ngā whenua i Mangonui, kā taia te haka hoki me wētahi kai taia hoki. Ko te kōrero atu a Ngāti Kahu, haka hoki a mai te katoa. Engari, ko te karauna kāhore e hihi ana ki a hako hukia. Ko te kōrero atu ki te ratai pūna, haka hukia mai te katoa, ka tahi, ka noho mātau o Ngāti Kahu ki te ki kia pēhe te tohatoha atu i taua henua. Ko te kōrero a te karauna kāhore, hakarongo atu e te tribuna ki ngā kareme katoa, ngā kareme a Ngāti Kahu, ngā kareme a Whangaro, ngā kareme a Ngāpuhi, ngā kareme o Wairanei e hihi ana ki a kareme i aua whenua. Ko wētahi, Girlie, wētahi o rātou, Whangaro, Ngāpuhi, horekau he mana whenua. I wēnei whenua, engari e karanga atu te karauna, aramai, ki te hawhai atu ki a Ngāti Kahu. Koe nei te ahuatanga o te karauna. Anō reira, koe nei te hiehie, engari te kōrero a te taraipiunara, kororotia mai, tō hiahia, o koutou hiahia mō wēnei nohoanga, arā wēnei hearings, mā te tūaipiunga e hakatau pēhe te hakahaere o tēnei. Nō reira he mea tīmatanga tēnei anahe. Kotahi te rā, i noho te tūaipiunara i taipa ki te hakarongo, ki a Ngāti Kahu, ki te karauna hoki. Koe nei tētahi hui. I tērā wiki, i ahu atu ki, i te weekend nei o Labour Weekend, ka tū wētahi hui hurakohatu. Ko tētahi o ngā hui hurakohatu, kei tētahi o aku marae i te Wairoa, i Kāpehu. Ka pai mai ko taua hurakohatu mō takutu ngāne mō Manuera Tohu, e mōhio tēnei e te nuinga ko Piwek. Nā, kua haramai o te nui, kua mui a te marae e te tangata mō taua hurakohatu. Engari, kua taima e te minitara a Calvin Davis ki taua huihuinga. Me taku noho ki te hakawhituiti kōrero ki a Calvin, pēhe wana whakaaro mō tēnei me te constitutional transformation. Pēhe te heaha te huarahi tika kia whai atu i tēnei me te constitutional transformation. Ka noho au ki te hakawhituiti kōrero ki a Calvin. Engari Gurley, āhua pāpauri ana i tāna kōrero. E ai ki ngā kōrero a Calvin nā te karauna e tohu tohu. Pēhē te oranga, pēhē te hakahaere o ngā mea Māori. Ka tata au ki te wero atu ki a ia. Kai he tēnei me te tino rangatiratanga. Nā kua kōrero pēnei au ki a Calvin, nō te mea, kua tautoko mea e Calvin e Nanaia e Jacinda Ardern. Kia noho, iwi Māori, me te karauna ki te hakawhitiwhiti kōrero i raro i te hakaputanga o te rangatiratanga o New Tirini me te tiriti. A koe nei te kōrero kua tautoko ngia e Nanaia, e Calvin, e Jacinda. Engari, ka noho au ki te kōrero ki a Calvin e pai ana a Nanaia, e marama ana ki a Nanaia. Ka hatenei me te rangatiratanga, pēhe te tuku a te karauna kia tai atu te iwi Māori ki tēnei me te rangatiratanga me te mana motulake. Marama ana ki a Nanaia, marama ana ki a Jacinda, engari kāhore a marama ana ki a Calvin. Ahua pāpauri au ki tēnā. Me tāna kōrero, mā te karauna e ki, ko tēnei mea, he mea pai mō koutou, ko tēnā mea, he mahi pai mō koutou. Me taku ki atu ki a e Calvin, e he ana koe. Tino he ana koe. Ka hori e pai ana ki aku kōrero, girlie. Nō reira i ahu atu ana, a Ngāti Kahu ki Waikawa. Nā ko Waikawa, he papakāinga tata atu ki Picton. I te tau ihu o te waka o Māui. Kua tai atu mātou, te maha o mātou kua haere atu ki reira ki te hui mo National Iwi Chairs Forum. Nā i reira, ka rongo i ngā kōrero e pāna ki te wai Māori. Kua hōhārawa atu ngā kaimahi i National Iwi Chairs Forum e mahi ana i tēnei kaupapa arā te wai Māori. Me te ki mai ki a mātou o National Iwi Chairs Forum, te huarahi tika ai nai nei, me haere ki ngā kōti a te Pākehā. Kua hōhā rau atu ki te karauna. Te kāna tēnā, kua tautoko ngia tēnā, haere ki te kōti. Kua hara mai hoki a kāhore a Mike Smith i kuna, engari ko ia te tiamana e mahi ana mō tēnei me te climate change, climate crisis. Kua haere kē a Mike Smith ki te kōti e pāna ki te kāwanatanga me te kore e neke neke atu kia haka tikangi e tēnei me to climate change. He tino pōturi te haere o te kāwanatanga mō tēnei me te climate change. I runga i te kaha o ngā kaimahi pāmu, ngā tāngata, ngā farmers me. E kore e hehe kia mutu a rātou mahi, pakahi te mana, tuku atu ngā paru ki roto i ngā wai. Kore e hehe a ngā rātou kia mutu tēnā mahi. Kia mutu i a rātou tēnā mahi. Nō reira, e rua ngā rōpū i National Iwi Chairs Forum, kua hōhā ngia, kua hōhā rau atu ki te karauna, e ahu atu ana ki ngā kōti. Nā ko tētahi atu e noho ana ki te kōrero ki te kāwanatanga pēhea o hakawhitiwhiti ngā kōrero i Wanganui i te kāwanatanga me ngā whānau, me ngā hapu, me ngā iwi. Ko, kei reira te whānau ora e kōrero ana, kei reira wetahi rōpū e kōrero ana mō te oranga tamariki. Kei reira wetahi atu e kōrero ana mō Māori Crown Relationships. Kua hōhā rawa atu te katoa ki ngā mahi a ngā kaimahi a te karauna. He mahi hakahihi, he mahi tohutohu mai kia mātou, he pukuriri rawa. Ngā tiamana o ngā iwi puta no i te motu i tēnei āhuatanga o te karauna. Nō reira, ko te karanga o wetahi, kua hakaaitia kia haramai ana naia ki te kōrero ki National Iwi Chairs Forum a te praere. Kua tū tēnei hui i Waikawa, i te taite, pōkuriri rawa ngā tiamana, me te ki atu. Tukuna atu he pānui kia nanaia kaua e haramai a pōpō. E pōkuriri rawa ngā tiamana ki te kāwanatanga. Engari, ko te kōrero a te tiamana nāne i kā ngā atu i tēnei hui, arā ko Hāvi Ruru no te atiawa. Te atiawa o te waka Māori, te ngō tau iwi. Engari, ko te atiawa. Ko te kōrero a te chairmana o te atiawa o te ka Māori, a te waka Māori, ko tana kōrero. Ko te hehe o ngā kuia kaumātua o te atiawa, kia haramai te minita. Engari, tukuna atu tō kōrero kia ia, kanohi ki te kanohi. Nō reira, kua haramai ananaia ki te marae i Waikawa, ki pai te whare, ka tukuna atu te tiamana no Whanganui, no te, ko wariwari ki te ingo o tana iwi, engari no Whanganui, ko tana ingo ko Gerard Albert. Ka tukuna atu ki a kōreroa a Gerard ki a Nanaia, me te haka marama atu ki nga kua tino hōhāro atu ngā tiamana o National Iwi Chairs Forum ki te kāwanatanga.
E makareta i a koe kōrero ana ki a Nanaia a te praire nei haere mai nei. A tēnei praire mō tēnei wiki?
No, i tērā wiki.
Tērā wiki, that was last week.
O, kua kōrero atu ki a ia. Engari, I mua o tēnā, kua wai atu te tiamana o Tainui ki a Jacinda.
Ai.
Me te ki atu a Jacinda, pukuriri ana nā tiamana ki tō kāwanatanga.
Ai.
Me te ki atu ki a te kōrero a Jacinda, heaha te take e pēnei ai. Me te ki atu kāhore tō o minita, kāhore nā kaimahi o te kāwanatanga e hakarongu ana. E hakahihi ana, te tū. Ai.
Oh,
me te hukuhoki okay. Mai o Jacinda, kāhore ngā minita Māori i roto i taua kāwanatanga e aro mai ana ki ngā whānau, ngā hapu me ngā iwi. Ko ianei te kōrero a te parimia?
Ai.
Ko ngā minita Māori, kāhore e hakarongo ana ki ngā whānau, ngā hapu, ngā iwi. Ko kitea kē te taua tuāhuatanga girly i humata.
Ai.
Kāhore, he kōrero tika e tukuna atu ki a Jacinda.
Ai. e Makareta mo wena kōrere katoa i puta e wena hui, ka hori i tatu katoa ngā kōrero katoa ki ngā hihiatanga a ngā Māori i reira i roto i tērā hui?
Koe nei te kōrero, ko tahi anake te rōpū e haere tonu ana wā rātou mahi. Koe nei te data, Data Sovereignty Group, e pāna ki te statistics. Ko rō rātou e hohoi ana, ko ki te e mātou te, te ahuatanga o tērā census, ne? Kore take rawa. Tau a census a kua rihaina te chief statistician. Kua rihaina i runga i te aki atu o tō mātou Data Sovereignty Group. E aki atu ana ki te minita mō ngā statistics, kua he tō tari statistics, kua he tō tūmoaki o te tari statistics, tukana atu ki a haere, a kua rihaina te chief statistician i rungi i tēnā. Hore kau he statistics mai i tēnā census mō tātou te iwi Māori. No te mea, ono te kauma waru pai hene te anahe, 68% anahe o ngai tātou te iwi Māori i oti i a mātou ngā census forms. Toru no iho. Kāre e taia te ki e tika ana wenei statistics. Nā, kua tino he.
Ai, e mākareta. Ai, me kōrero tonu ki a koe te tahi wā. Ko tino roata taua kōrero manga iwi nei hakarongo. Ngari, te mea pai, me wai a tonu ki a koe te tahi rā ki a rongo anu i tātou we tei o ngā kaupapa takoto mai ana, ne?
Pai ana tēnā. Ai.
Ai. Kia ora mai ana Makareta. Tēnā anō koe.
Kia ora.
Hono mai e te iwi ki tētahi o ngā hōtaka mā tāmua o te hiku o te ika e te pairu nei ko te kuaka mā rangaranga. Tahi me Girlie Clark, mane ki te paraire.